Surely. CoPlayJams.com.
Come spurvy.
You could bring it back.
Wama, wama kazi. Kabamai. Namista. Inegala mufini mala mwana chigelo chambo kumuzi mwala vimba. Jijengali sholi mwati pilile. Pala mpunya jebele DJ. Chileke chirile.
Era ni kwata kutumangwe pati for me jam getu hofia.
Chileke chirile.
Tatuare keba terere wa kimbo tu alaba na gisha tura basa.
Chileke chirile. Kawa 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 kawa. Chileke chirile. Sawa 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 kawa kawa. Chileke chirile. Nanipona gelo cha pazi tarie kalenda na malapa. Nukizamba mbele mubamba na ishile muna kwa tini mimubamba. DJ hai kata kufirima. Njabele ngandu kapo palo pada makapo. Shitapone sikapo pababa chutuika tepu. Tofika chita tidika pozi. Ale mwele mwende no mabozi. Ye umata kure timu kaya. Nasira fukula njano magaya. Tuwale. Inekala mufini mala mwana chigelo chambo kumuzi mwana vimba. Jengali sholi mwati pilile. Pala mpunya jebele DJ. Chileke chirile.
Era ni kwata kutumangwe pati for me jam getu hofia.
Chileke chirile.
Tatuare keba terere wa kimbo tu alaba na gisha tura basa.
Chileke chirile. Kawa 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 kawa. Chileke chirile. Sawa 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 sawa.
Era kufumine chakuri fodi nesala. Nangu bashkuru bale salula. Fema bondi nari sotinga. Fwile vepado kuchiringa. Era sore che mi rolo. If you want wa nega da shine sha terera. Nine me casa te shine but in name on a junior. Nine bo feri api wa shi junior. Yes. Sharing ira. Gana fika mono mpunda fiati.
Nega la mu fili mala mona chigelo cha moko muti mola vimba. Jijengali sholi mwati pinile. Pala mpunda jebele DJ. Chileke chirile.
Era ni kwata kutumangwe pati for me jam getu hofia.
Chileke chirile.
Tatuare keba terere wa kimbo tu alaba na gisha tura basa.
Chileke chirile.
Chileke chirile baya punda pona kambi. Fia bara kitu mwote tunama na tumbi. Uimone popopo kuno jema zambi. Era bokte mina kufoni vashinande. Ne vankeche inye kene virundu. Yeli shibi kwa mwali papo wa
kumandundu.
Gana kororo nala kwere kwa mlundu. DJ ni ulurine njipirile emulandu. Watapari ya taba kwete. Napa bene taba kwete. Chuli demo ne ukwete. Saka mananga shkwete. Mufidi mban saka manapari kwete.
Nyekala mufidi mbana mwana chigelo chambo kumuti mwana vimba. Jijengali sholi mwati pinile. Pala mpunya jebele DJ. Chileke chirile.
Era ni kwata kutumangwe pati for me jam getu hofia.
Chileke chirile.
Tatuare keba terere wa kimbo tu alaba na gisha tura basa.
Chileke chirile. Kawa 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 kawa. Chileke chirile. Sawa 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 sawa. Chilega chili, chilega chili, duale, lode, wama, wama kaba, ai, ai, na mister,
bring it back, bring it back,
strong vibe, entertainment,
CoPlayJams.com.